Yeah, Selvi. Red Crab Music. Yo.
Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu.
Safi kubali salamu natanguliza yule boyo rhymes kali Selvi wali nipatiza jabwa maisha kuwa noma inabidi nilete ngoma juu labda nikichapisha kusoma italeta noma muda unasonga na bidi tundo jukumu kupambana na maisha ni mchezo takao dumu aidha bidi ni afya maisha ni uzembe ni sumu sipotili ya bidi utaona Mungu akudhulumu na Mungu akutesi na zake baraka tele aidha bidi yake kwako ndo itafanya kuwe mbele na aso daily nipate marupurupo juu walisha sema zama au langu ya mkono mtupu na dai salamu so lazima nichonge mawe vipi salamu nataka nibonge nawe bidii kupanda ndo kuvuna ka kilimo na ukizidisha bidii unaweza drive hata limon
maisha ni noma mimi nakupa siri tu maisha ni noma mimi nakupa siri tu maisha ni noma mimi nakupa siri tena jitolee na bidii na mashaka kukubali tu maisha ni noma mimi nakupa siri tu maisha ni noma mimi nakupa siri tu maisha ni noma mimi nakupa siri tena jitolee na bidii na mashaka kukubali tu.
Everybody busy on the streets, them a wafi antenna. Search it on the ground, on the ear like an antenna. Really work smart at opposition, wafi keep. Nominating more creativity, a evil at the sleep. No one really bothers, no one be a sister. Go be move away my life, even though me never please. Never worry about the life, you really go be suffer. Cause nothing is so free that this life will ever offer. Enemies all over, yo, wafi make me weaker. Japo maisha no man, apambana nitafika. I wafi make them really know, I'm either go to talent. So everywhere me wafi go, they go be see me decent. Get the opportunity, you really go. Cause everybody wafi go busy fighting too. Challenges to find them, that's really how we grow. Just so keep our work smarter, gonna make it after all, yo.
Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma, mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu.
Siri nakupa jitolee tu na utapita. Tia bidii wacha woga shida zipo za kupita. Magumu yapo but twajitafunia. Bidii ndo tupate kisha tutajivunia. So amka twende kaza kamba twende tu. Ndo waje kuingiza ingiza baridi tu. Kuna vile kangoma kana bamba tu. Kata mziki Selvi ngoma mimi nakupa tu yeah.
Maisha ni noma mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu. Maisha ni noma mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma mimi nakupa siri tu. Maisha ni noma mimi nakupa siri tena. Jitolee na bidii na mashaka kukubali tu.
Yeah, Selvi. Producer Estizo. Red Crab Music. Yo. Ukona swali.